and Shane Davey got the best in lighting, you know what I'm saying?
If it ain't mic, then it's not nice.
Keep on up in the facts, you mki cap. Kibi anapenda watu wanajianika tunaweza waita shots. Wait, kibi anachukia rats, uku pesa otas. Kama wewe ni puny mblina enda ukalambe us. Wait, kibi anapenda facts, you mki cap. Kibi anapenda watu wanajianika tunaweza waita shots. Wait, kibi anachukia rats, uku pesa otas. Kama wewe ni puny mblina enda ukalambe us. Kama karao buda shit, make sure umeshika badge. Kama kadem kana kusumbua, kibe ataku back. Stories za kwa kenoth ya cheki, izo on stories za past. Kama si cash na dash, hapa ni session classic. Na misi minor, hapa tunatambua marider. Don't you ever let a nigga rider, ataguza mtu juu ya cider. Cheki ya mafaida, na chapandisha dem hapo bypass. Misi hido I will never die for, niko ndani ya game kabaika. Kibe anapenda facts, nyi mkikap. Kibi anapenda watu wanajianika tunaweza waita shots. Wait, kibi anachukia rats, uku pesa otas. Kama wewe ni puny mblina enda ukalambe us. Wait, kibi anapenda facts, you mki cap. Kibi anapenda watu wanajianika tunaweza waita shots. Wait, kibi anachukia rats, uku pesa otas. Kama wewe ni puny mblina enda ukalambe us. Yo, kibi anaitwa kife, Mr. Lambisti katuko fair. Uko chini brother, we not there. Kama jiko buda minta kuchomea. Press your like, nikitokea ukinibo kama blame. Mimi nitapotea your words, hold no weight kama hair. Shame, kibi ata kuchomea. Everybody knows, I don't give a fuck no more. Venye ni menyanya utadhani kona show show. Kama kibi niko on, ina mole zone toes. Na siyezi choma picha, mena mole zone pose. Cheese, wewe ni rat of course. When the lady talk shit, unajificha cho. Yeah, sisi tuko rogue of course. Man, I'm looking for the door, my bro, don't bother me. Kibi anapenda facts, nyi mki cap. Kibi anapenda watu wanajianika tunaweza waita shots. Wait, kibi anachukia rats, uku pesa otas. Kama wewe ni puny mblina enda ukalambe us. Wait, kibi anapenda facts, you mki cap. Kibi anapenda watu wanajianika tunaweza waita shots. Wait, kibi anachukia rats, uku pesa otas. Kama wewe ni puny mblina enda ukalambe us.
This game of context, you don't always feel like doing it. Okay? So you have to keep your feelings to yourself. Take your feelings, put them in a small paper bag, you know, tie properly with a nice industrial strength rubber band and put them up your ass. Because those feelings are
yes,
going
sir.
To kill you. Feelings are very destructive. I don't feel like it. Woo! That's it. It's a wrap. Die.
Die, motherfucker. Die.